Yes, girl.
Siren, get the place, get the best.
Niko mapembe na kuna denge ananionyesha konyege. Kabebe kazuri kamedunga dikitenge. Kameningwata kamenipamba kama njege. Chain kamenikunga mikono.
Daddy bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top one. Daddy bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top one. Daddy bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top one, tafika top one.
Right wananita my son. Mamoshi kibao cannabis tuna ban. Mwezi fika 10 kama hujaguza 1. Basi zitoke pigisha legs right turn. Brembo wana bubble juu wanasikia fine. Green light go ni kipachez sprite. Figure so 8 na mimi ni number 9. Wrongs ni kibao hard is na form right.
Eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1. Eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1. Eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1, tafika top 1. Aki mami sumehiva, aki waline za taka joka snap. Tutese uko insta, no more faking dreams. Pepache sana chase bila worry. Eti smile on your face. Me love it when you put it down like a pen. Fine girl umeweza, neza look twice bila offense is mine. Na eza place a bet, either way or home. Eti bend, bend, eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1. Eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1. Eti bend, bend, bend to kitrend. Hanibune za kamne my crew kanibash. Tafika top 1, tafika top 1.
Siren, fifth place, get the best.